tulianza Ijumaa mpaka Sunday. Nyama watoto na magambe, acha kuchati wende kwa danke. In my airplane mode kama runway. So wenye vumba wajitambe, tujichange walala hoy. Huko manyamani beikali, so kwanza tuapiga makande home. Weze renyomi kwa dance floor, kwana yo tuzame kati bro. Tukajeze tuchobeze. Yeah, mina kamata mashpapi kisa. They know this young boy got a nasty flow. So they slow wine, slow wine, slow wine. Dani ya joggers is how you saw.
Fata bombe, nyama shombe. Furaha noma uskonde. Soda bonge la kuchanganya na drink. Furaha paka basi.
Playlisti ina nyimbo za Dar Slam. Amna cha Ariana Grande. Shpapi musu wani gande. Kisa na chill na vane someday. She got a booty like ah-ah. Ya niki dogo, hi agi maso gange. Ukimpata ujichange. Mi aliniache kama Andre na buku tatu na nimekuja kujirusha, lazima mizuka inipande. Bonge la mob ni kama gangwe. So kama ndondi tuzipange. Songi la bata, moja matata, toka Dar Slam. Ball kutesa kwa zamzam, one time. For the hot shorty from Benzi to Uptown. Mina mabinti ni dumb down.
Fata bombe, nyama shombe. Furaha noma uskonde. Soda bonge la kuchanganya na drink. Furaha paka basi.
Yeah. Kwa machizi weekend ilopita mwangu soka nishtua like oh jamaa fulani. What's Gucci mwanangu? What we doing this weekend? Kambia basi tukutane, tufanye mafunyo sababu mpunga upo, totos wapo. And it's about to be a real good time mwanangu. So unajua tena, this is Dar Slam in 2017. Na ni watu wabaya.